Oh, Dutch music.
Oh, the billionaire.
Ah, Masaba Niko.
Easy.
Na Kitoko.
Alongside Jay Regis.
Yes, Lord. I got a heart by my side. She know what I feel when I'm roll up and light. Put it down, baby, let me thank God first. He gave all your life and I'm proud to the best. One in a million and I never let you go. You gotta wait to the top, hey, let me stay so. One in a billion, nakutunza mami law. Najituma sende fuck kwa karibu yangu jo. Love is stress, wezi konda kabisa. I swear to God, kukuchit ni makosa. Drink up crazy, juu ya penzi lako. You feel for free, na hakuna mwenzi wako. I'm your man, nina kill, I'm insane. You my lady, many car for brain. On my phone, make yourself number one. Took you a bed, now you feel I'm the one.
Kuto mina wasa, wapente kuona. Bora leo, nimekuna. Karita wala, wepo wako nagra. Bora leo, nimekuna. Sura yako na kumbuka, tabesa mwanana. Bora leo, nimekuna. Nyakati za furaha, kichwani zimedasa. Bora leo, nimekuna.
The morning, I feel it so fine. I pick up your phone, hupenda nitahani. Na his niko vibe, unapojikufine. Wanao kutaman, tell them let it take it. First lady, tupo another chapter. Everybody usema tunapopita. Bestie baby, na come koko faster. The combination, inakufili master.
Kuto minawaza, wapenda kuona.
Nipo hapa, girl, chochote sema.
Pake ulitawala, wepo wako nagra.
Nikitoka, sije hisi na kuchora. Kama basic apo we too rich. Hata waseme vipi you so sweet. Kuku marinizi na wish. Be my side na shinda visha wish.
Kuto mina waza wapenda kuona. Bora leo nimekuna. Nekarita wala wepo wako nagra. Bora leo nimekuna. Sura yako na kumbuka tabesa mwanana. Bora leo nimekuna. Nyakati za furaha kichwani zimedasa. Bora leo nimekuna.
Papaya Musica.